Ajabu kupata mgeni wetu, baby yani sasa karibu uwe tu mgeni. Sisi sote tulio hapa, baby twakukaribisha. Mama Joy Bella na baba Kaboka wanafurahia. Baby yani yumo mikononi, siku ya leo nira wanakuombea. Baraka njema, sisi ni kuwa nawe, maisha ni mwako. We mwenye busara na mwingi wa hekima, na rehema za Mola ziandamane nawe. Oh 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 oh, baby Ian, yeah. Welcome to the world, enjoy this is your day. Baby, yeah, full of blessings, baby, we pray for you. Vigelegele tupigeni,
leo ni furaha.
Baby, yeah, ni karibu,
leo ni siku yako.
Baby, yeah, ni tokombea,
baraka na dua njema.
Maisha yako ya weheri,
sisi sote tukuombea.
Baby, yani karibu,
leo ni siku yako.
Baby, yani tokombea,
baraka na dua njema.
Maisha yako ya weheri,
sisi sote tukuombea. Wajomba David, Mwaro na Garama, Justini na Kitunga, wote wanakuombea mema. Baby, baby, ya kaka Stevie naya shangilia wako, baby, ya Cheme Kiva yo Megi na Sophie, Chrissy na Jason wanakuombea dua na baraka njema. Uwe mwenye busara na familia yote. Mama Joy Bella na baba Kaboka wanafurahia. Baby Ian yumo mikononi, siku ya leo ni raha. Oh 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 oh, baby Ian, welcome to the world, enjoy this is a day. Full of blessings, baby, we pray for you. Vigelegele tupigeni, leo ni furaha.
Baby, yani karibu,
leo ni siku yako.
Baby, yani tokombea,
baraka na dua njema.
Maisha yako ya weheri,
sisi sote twakuombea.
Baby, yani karibu,
leo Maisha yako ya weri,
sisi sote twakuombea.